Zwithu zwinzhi kha mpho rigalo ha ru konḓelela zwi ḓisa dakalo na muthu a sa ni funi anga ni bvisela mano u ṋembelela shamba suwa halo mudzula tsini wa tshililo ndi dakalo u sa vha na vhabebi a si vhufhelo ha shango.
Mabotsima game yo baronga chidina mbuso iri vhukumari no bvisa madinga zwanga ni vhukoni asimanditi ndi yo kona repa uimba no ngwala lyrics different beat vhathu vha rendita ma chips ngori ndi girepa bana vhatambisa dzi hips ha u thoma vhanwe vha rindolova vhanwe vha rikotee mulowa ngori tshi abva kha sele matunze u vhotonga hano maduvha ndi khou tshila muloro tina tshifhinga tsha mbungu ndi khou phanda bonjoro ndi yo no vha hone wa sala madoro nne na tshelede rono vha marema na mukoro
ha vha vhono amba ni vha litshe vhambe litshe ni vha ri ni vha vhudze
zifuna uri ndifuniwe so tshivhindi tsha umbengela zwine nda kona ni ri vhudze uri no tshirenga kalifio shopo.